kwani anatambua
dada yeye tu anapenda tu madungula kuzisha madungula
magic finger on the beat
Gwatrange makata churabaki heru wenki na toto Uko winki mteke wiki gizani Pige miti tititi piki kikikiti Pinji linki mitini Gingi gingi zigi zigi mitini Mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga koki
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezia doli doli Check up super anama Bui bui, unastuka nimekuteka na unijui jui Unataka single flani za magui gui Kauna swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabidu zoe
Nasema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Cheke Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao
Nakata wapani Nijifraili vajo si jamangami Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambi ya bale juma kikujipa kithani na male na sita 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 ni na makagarin iza mefuti sita kivuwa dangar kitanka kegi dadi cham na kunywa ni tam tam cheki have some kunywa kahanjam kakikami na kiuwa bongi small kama shimo ya mapua
Odi wa muranga wanadaini we wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikus zone imisi tutuka za mao Na jegi zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadajika wada Na zake zimeshika asha meza kajaba Nasema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Cheke sita rao cha Chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao
Cheki ananibore kwanza za kitore Lafu ananingore kwanza za kingore Supporta nichore anki kupiga ngote Alafu utaninyore anki kupiga ndiole Kikupiga ndiole kikupiga ndiole Supporta ninyore anki kupiga ndiole Kikupiga ndiole Supporta ninyore anki kupiga ndiole
Cheki tumahaga minadai kuzike Mina kiforo kia choni na spedi kacheta Buda tumakoro na witishe tu batenda Wachana hizo haga ushajua ushapenda Parachichi side para ya chichi Nikitichi msupa daimichi Chichichichi chiki chiki Mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Gwiji gwiji mchezo wa anasa ama jigi jigi ah.
Nasema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mini team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Cheke Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao Si dharau chapa na nina tao